fresh out from nigeremix.com.
Alexis on the beat.
Kushoga wana kupenda tena Koza ninyo pombe nione kama ntakumis Sikushoga wana kufilm tena Koza ninyo pombe nione kama ntakukis Sikushoga nawe, nawe, nawe Sikushoga nawe, nawe, nawe Sikushoga nawe
Mapenzi mbona sitaki Afadhali ni mpende aloniza Sina wako nita Chichichi mama na michichichi baba Chichichi mama na michichichi baba Chichichi mama na michichichi baba Chichichi mama na michichichi baba
Toshua kama na kupenda tena Koza ninyo pombe nione kama ntakumis Sikushua kama na kufilm tena Koza ninyo pombe nione kama ntakukis Sikushua nawe, nawe, nawe Sikushua nawe, nawe, nawe Sikushua nawe, nawe, nawe Sikushua nawe, nawe, nawe
Labi umetu ni station na kuzingua Maybe umekuwa na option ya kuchagua Hawi mengi ya fashion So ijua mana niko kwenye cheni Na suwa suwa Nimejaribu kuribu Tibado system inagushigu Shit feelings ako senyewe ni za kubu Stinika unafuta sigara steam weku Pe I do my best Na kuenda rest Naonekana nimesha fairy test Naona kinoma noma unane chest Kosa sukosa unashitaki wa kiss Na mimi bado na kupinda Bado naona tunaweza kuinda Na tunayo nafasi ya kuyajinga Channel yetu imeingi ya jinga
Kushua kama na kupenda tena Koza ninyo pombe nyone kama ntakumis Sikushua kama na kufilm tena Koza ninyo pombe nyone kama ntakukis Sikushua nawe, nawe, nawe Sikushua nawe, nawe, nawe Sikushua nawe, nawe, nawe Sikushua nawe
Fresh out from NigerRemix.com.